Take it easy, lady. Don't get emotional. Mambo shuku shakaraka. Ayana karaka raka chumbani. Pasi miache usukani. Leo zina kusana roku. Peana love ya ni kutwa kucha. Hakuna kushika phone. Nisha jipa phone kama sutra sutra. Leo zina kusana roku. Peana love ya ni kutwa kucha. Hakuna kushika phone, ishajipa phone kama sutra sutra. Hold on baby, hold on. Hold on, hold on. Hold on baby, hold on. Hold on, hold on. Hold on baby, hold on. Hold on, hold on. Hold on baby, hold on. Hold on, hold on. Kwa kitanda ama sofa set. Baby ushawaza utanipache. Kala wana make you wet. Niri chire ni tate. Kala wana make you smile. Only if you can be mine. Get into you deep inside. Deep inside. Nikiwa bui mina kutaka. Kwenye bui bui mina kutaka. Waniwe ujui mina kutaka. Kama sela wana kutaka. Leo zina kusana roku. Peana love ya ni kutwa kucha. Hakuna kushika phone. Nisha jipa phone kama sutra sutra. Leo zina kusana roku. Peana love ya ni kutwa kucha. Hakuna kushika phone. Nisha jipa phone kama sutra sutra. Hold on baby, hold on. Hold on, hold on. Hold on baby, hold on. Hold on, hold on, hold on baby, hold on. Hold on, hold on, hold on baby, hold on. Hold on, hold on.
Please give me more bits.